exclusive to Zayd Hype Mag.
Shit me, I do me do a dog. Peli peli mayonnaise.
Wayuna ni player, wayuna ni chitinga. Kuisha nyunga sinezo kufitinga. Kanti uwezo kamba bati sinezo mbela. Kati gelo wako woya makuplaya. Wayuna ni player, wayuna ni chitinga. Kuisha nyunga sinezo kufitinga. Kanti uwezo kamba bati sinezo mbela. Kati gelo wako woya makuplaya. Emotions, chimani baba my emotions. Yeah, yeah. Emotions, chimani baba my emotions.
Pele, ukumbuka my days, this in gacha heady place. I thought it was a love, no no it was a case. Tinapita movambili, my baby she was the best.
Atapa unachinja kumutima unaminga. Musango unachinja chifukwa checha chuma. Na believer, na believer.
Unani siya 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 monga siya one. Mutima wanga muma pisi nilibena plan. Ni maya mbila chema loma unauza ndani. Unani player 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 player. Nize monga bias unani pase mbasela. Why, why?
Why unani player, why unani chitinga? Kuisha nyunga sinezo kufitinga. Kanti uwezo kamba bati sinezo mbela. Kati gelo wako woya makuplaya. Why unani player, why unani chitinga? Kuisha nyunga sinezo kufitinga. Kanti uwezo kamba bati sinezo mbela. Kati gelo wako woya makuplaya. Emotions, chimani baba my emotions. Yeah, yeah. Emotions, chimani baba my emotions. Yeah, yeah.
I just great my days in as an I way. I couldn't know that you were see when's an I ne. All the days you went so try to pretend. Nezongene samonika fall up a month end. But why che? Unani siya che mukoma. Thinking every day. Nikangi wana kugona. Since you wanna vote it next time nika kuona. Gelo nezo konda nani panila mochima. I tried to move on but motoka inazima. Wasuna ni uze atindine type yako. Unishimika kumbali ugankala na wanzako. Nelo na believer ati muntu simu zako.
Why unani player? Why unani cheat? Kuisha nyunga sinezo kufitinga. Kanti uwezo kamba bati sinezo mbela. Kati gelo wako woya makuplaya. Why unani player, why unani chitinga? Kuisha nyunga sinezo kufitinga. Kanti uwezo kamba bati sinezo mbela. Kati gelo wako woya makuplaya. Emotions, chimani baba my emotions. Yeah, yeah. Emotions, chimani baba my emotions. Yeah, yeah.
Another house music production.
Black man idea.
Shit me, I do me, do I die.